Say my ooh, yeah, yeah.
One time.
We walk up, walk up, walk up.
Juzet over zitu nice, juzet uzime nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah, yeah.
Kwa majina ni yana.
Cheza doba zitu nice, juze tuzime nice.
Sedo.
La la la, ako kapenika area. Nakakitaka mwichapa.
Chapa.
Nakula kiapo ndai hapa.
Aje.
Sit down on it, nikirusha mami stare. Viungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilale
lana. Mimi ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Kufa dereva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Sema ooh, yeah, yeah.
Leo tunavunja kitanda. Udonjo kudunda na yeye.
Ya. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nia manjege na manduku lumbaya. Uneishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi ya keso, kama matiles. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Kufa dereva makanga.